Wansanga kubigere kati nefuga, wansanga ntambula kati nziruka, mbadde nebase kati nzukuse, mbadde nenjala kati nzikuse. Eyali lujuju kati nalokoka, eyali lujolo sente zawera. Bwenjoye chibumba ngente basala, bwenkowa chipsinga tumia pizza. Can't you see me tinda bikabulunji? Can't you smell timpunya bulunji? John singa ebintu byokolonda lula, Yesu byokolonda lula, omukwano gwonda gonda lula, silimba byokolonda lula, ebintu byokolonda lula, Yesu byokolonda lula, omukwano gwonda gonda lula, silimba byokolonda lula. Ebitala bitadde nyonyi tulinya, ebitala bitadde mbaga tukola, ebisera bituse nyimba zivuga. John Singa wawa maso kunze gona, amakanisa kesubi ago gakoma, ngamba gebi wembe ago gakoma. Obwavu wanuma nenkaba, emikwano jaduka nejindeka. Obwavu baduka nebandeka, na ya Yesu yaduka na njuna. Eyaliru cholo sente zawera, wenjo ye chibumba ngente basala, wenko wa chipsinga tumia pizza. Can't you see me tinda bikabulunji? Can't you smell timpunya bulunji? Ebintu byokolonda lula, Yesu byokolonda lula, omukwano gwonda gonda lula, silimba byokolonda lula. Ebintu byokolonda lula, Yesu byokolonda lula, omukwano gwonda gonda lula, silimba byokolonda lula. Mujje mudiro, mujje no twetale, mujje mudiro, mujje mwetwetale. Emotoka tuvuga, nenyumba twafuna, abana basoma, mujje no twetale. Ebintu byokolonda lula, Yesu byokolonda lula, omukwano gwonda gonda lula, silimba byokolonda lula. Ebintu byokolonda lula, Yesu byokolonda lula, omukwano gwonda gonda lula, silimba byokolonda lula. Ebintu byokolonda lula, Yesu byokolonda lula, omukwano gwonda gonda lula, silimba byokolonda lula. Ebintu byokolonda lula, Yesu byokolonda lula, omukwano gwonda gonda lula, silimba byokolonda lula.